Uko na sauti flani vii kama mdori dori Mdori, eh Uki mix na kamando mimi hoi hoi You look so beautiful
Sweet young honey Mano zuri wako na nipanda mashetani Twende wate nyumbani Nikuvishe medani Mapenzi na yonipa sito kwacha njiani Baby boo Ni wewe tu Hanifanya niwe busy forever tu Vino meni attack ya dimini mepaki Mama la mama kwako iko haki Swezi kukuacha swezi kuthi haki Wewe ndo pacha wengine sito taka Los Unanipa hadi homa Benz kiko oz Kwako nimepona Unganisha pose Acha goes goes
Yeah, ukona sauti flani vii kama mdori dori Mdori, eh Uki mix na kamando mimi hoi hoi You look so beautiful
Bala, ambia ndugu zako, ambia wajama, yani mimi ndo wako Yeah, nishakula kiapo Yeah, staki tena mechapo Shida zako na za kwangu ni za kwako Nipe unavyo nipo mashamsham Bodi lako tunadata bado tabasam Kila napo kutazama ndo nazidi ham Nipe tam, kupe tam, tupate wazip Kwangu weso haram, au nipiti kwa drip Nishakula kiapo Kukwacha ni ndoto Na gili za kikubwa ya pumwilo wa kitoto Na nipa majoto Akili ya kuhaso kwenye piti na foko
Yeah, ukona sauti flani vii kama mdori dori Mdori, eh Uki mix na kamando mimi hoi hoi You look so beautiful
Magic touches.